kama noke ugorongo magunga kajona Seche machako wero la noke ugabogo nyitambe kasami Inakocho la kalando jambo mama Yargi wili koda jek to bendi Uchalo msungu gichunye koda chwete Yitindo monyolo nigiluo to beote Ode polo soka mano chore bendi Uke ugo banda joi ya kwaro kondo Nyare burieri kamurumbe seche choponi Seche mitelo wangi mor maraduto ni bangu Jambo mama minane Ui maberi limepare Uwete nedende jambo Bwana uonane Chai mote di mabe Ode jio kwetego Lachmolo si chame Ode gino bendi Majibari di koda Sodi ude otka Pia mangichi ude Ode matuto Uke ugora onyaka Bwana telo yeri Ya mama rokwayo pep dino telni Mine mama rokete la modino tagi Seche motelo wangi mor mara duto Seche motelo wangi mor oria duto Yor sima ya koda josta minu ilimo Kasami Fasti lady bede ruoti jotanzu Muke wa kwanze bede telo kakadiyo Fasti lady bede telo kakadisi Muke wa kwanze ruako simbo kakapisi Sani totelo nemine ijotanzu Marando mabere bendo pakora ispende Umbele kapa amnyara wila jio ere Chalia wote jumbe gini Jarigize kinya kabwa na telo kotu echa kwere Ina kucholo luongo thumalu gongu mota mochi wo shirati Tumno tero kamsa ya dala gijo sogada Paro kwa mboka Ina kocholo ya ngodu meji morte Moro bombi yo magunga chako kibeche Moro bachako nyaranga fundi baoka Yele bombi ya dieliruda chako siste Imbombi ya sembero mboboru duto Weno bombi ya tuon gwena chako bosi Mukbokelo magisungu mondo ritki Koda digi saromosa Manu wageno il kende pingonge turwaka Gonge! Dina kocholo somo buku matazania bendo pakonyano some Dina kochola berchu tober sana gichunye kapika Umber kanyare maunga dina mama Uchalo na uminyar jos jio ere Nako maber pile pili medo gwete Dume bopi dobeo beo jimorgo Bada bopi dobeo beo medo pikne Uchalo peni nanyaka wana jaoli tomi Tambe no ino mo segilo
Ochimbo Yaro kego ino unyamiya Yeah, yeah, yeah.
Bye.